Yo, baby, yep. You're in second step. Pull them back and get.
It's the kids, baby.
Napandisha mikono dhidi yako, oh mama. Oh mama, oh mama, oh mama. Unavyo kwecha uno, nimesha ungama.
Ungama, ungama, ungama.
Vululu, 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 vululu. Vululu, vululu, umenivuruga sielewi.
Chendondo
uno uno
utamu kiuno mama
uno uno
kiuno
uno uno
kitepe tende mende mbe
uno uno
sema
dada sema ume Unaje ile show Misi mwana umewada Nitaletaje ubi show Kama vipingo maziwa
Ziwa mwe
Watoto wakali wala
Wala mwe
Etingo maisa
Isa mwe
Na watu tuta
Tuta mwe
Nipele kwe usipitali Ikicheze kipondo Lazima lazwe chali Nikabwe makabali Sika achi kando Na mtampali kapalipa Nizi ache ndondo
Uno, uno
Utamu kiuno mama
Uno, uno
Kiuno
Uno, uno
Kitepe tende mbende mbe
Uno, uno
Yo, baby, yep You're in that trap Pull back, yeah. You know what that's just.